What a music.
Sexy girl mali safika natoka LD. Kila morio anataka kumfollow IG. Timpisi na wacheki wakimeza 80. Brother hiyo ni mali yangu ukiguza utati.
Check. First of all unafanya ni go crazy. Juteli unanipa overdose ya mapenzi. Saa zingine subondia na hata miezi. Na bado sunajua na kulove joki shenzi. My time planning kiwa lonely kejani. Museti choki sesi nikiwa saju yako. Baby twende tukaone budako. Tusalamie bro na akina masako. Hizi sisa uko safe job peke yako. Jubado pia mina sumbuliwa na manyako. To get married ndo to settle pamoja. To invest njini ndo tujenge ushago. But right now mina taka tutukadol. To feel nice, to forget about the struggles. So come close baby nikuonyeshe mambo. Mini boss plug alias John Rambo. Teramos, mulamos. Teramos, atoti mulamos. Teramos, mulamos. Teramos, atoti mulamos. Teramos, mulamos, teramos, atoti mulamos, teramos, mulamos, teramos, atoti mulamos. Sexy girl mali safika natoka LD. Kila morio anataka kumfollow IG. Timpisi na wacheki wakimeza 80. Brother hiyo ni mali yangu ukiguza utati. Twende 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 mpaka left. Ini afro bongo beat imetoka west. Mistari joni mingi swezi zipeleka west. Niko juu ya tire na kanusu ya kabest. Napenda ukiteza ukiwine your waist. When the only one forget about the rest. Ebu kwanza songu nilalie juu kwa chest. Ufeel vile heart imejazwa na matent. Jukila time manze na kukolu na pretend. Wajifanya busy hata mesu wezi send. Baby girl unani maduna ni kill. Wezi tuelewa vile miwa gana feel. Young taxpayer kavirondo mini youth. Nasaka hizo ganji manzendo to feel good. So baby we to banju twende ni kushoma moves. Teramos, mulamos. Teramos, atoti mulamos. Teramos, mulamos. Teramos, atoti mulamos. Teramos, mulamos. Teramos, atoti mulamos. Teramos, mulamos, teramos, atoti mulamos. Sexy girl mali safika natoka LD. Kila morio anataka kumfollow IG. Timpisi na wacheki wakimeza 80. Brother hiyo ni mali yangu ukiguza utati.